Natambaa mitambao wanashangaa mishangao shauri zao. Sina story nao na kanyaga kama simba babalao. Kipenzi cha warembo dada zao nishapiga sana bao. Sina skendo wala sina pango nao. Natambaa mitambao nipo juu zaidi yao. Wamebaki na roho mbaya zao. Na bado tunaishi nao nipo gado. King in the jungle, nenga sina jambo, na stream bila bando. Mina ishi nao kwa upendo, dhidi ya maneno ni vitendo. Dili za magendo, michongo, magari, mjengo. Mitambao, mina pita kila chocho, nisha pita kwenye msoto. Mageto ni mengato na viroboto, nisha pita baka koko kwenye freestyle battle. Mchafu kama dampo, nipo mbele kama intro. Nakula good time, nakula vitu kwenye kiko. Nyama kwenye jiko, madiko diko mitambao yani paka kwa Koriko, kwenye radio hindo jingo. Wakizingua na piga chini kama window. Natambaa mitambao, mawio na machweo. Nisha pita sana kwenye anga zao. East coast ya mazangu wa mazao. Kwenye hii mitambao bari zangu atazipata.
On a radio frame, now you can hear me, yeah. On a radio frame, now you can hear me. Whoa, yeah. I'm swinging up my vibe, swinging up an everyday, yeah. Swinging up my vibe, swinging up an everyday. And I say shine bright every day for how you look. I say shine bright every day for how you feel. My vibe make it your eyes, my feeling make it your eyes. My vibe make it your eyes, my feeling make it your eyes.
Acha nitambe mini mbora wa kutisha. Nipo pande wa kuchorwa na kuchora. Hip hop ulipofika nimepita. So hata kifika walipofika utakuja fika nilipo. Kisichonua ni maneno. Hata nikiwa star nitakenua bila ya kuo na silver kwenye meno. Zao zikiwemo kwenye baya niko pof ndani ya moyo. So nechuki nipo booth on fire. Truth not liar. Mitambao ita hao wanojitambuko kwanza jitengua vyao vyao. Leo yao kero kwao mziki wao zero. Kiona suzi hip hop wameshindwa beo nipige tero. Hello hello bie, bila bero ni bie. Staki juu natambaa nipe chini tulie. Kasa ni mtandao so pata bongo forever. Chip ngumu mnalo so mikani mevunja ubao.